Downloaded from westsidemusicblog.net.
This way, see 20. Watch. Pabondi Hanina is a good chap, and you like a mix. New whiskey. Zapabondi Zika Iponela. We only live once. Give me life if you fail. Life is your love. Life is in a repeat. Life is like a movie. I find in a movie. Me na life is like a movie. Life is like a movie. Ni matata ya feli. Yako na kufela kweli. Ni ma pressure ya feli. Muni siye fela ni pole. Enjoy. Ona fani sapi. Alu wone na nichele zaka. Enjoy. Muni siye ni enjoy. Enjoy. Muni siye na ni enjoy.
Only live once.
Only live once. Hakuna kuhima pressure ya papi.
Only live once.
Only live once. Hakuna kuhima jambi.
Aushile ushi.
Aushile ushi.
Unakuli uzu,
unakuli uzu,
aushile ushi,
aushile ushi,
unakuli uzu,
unakuli uzu.
Please, mambengo mambengo. When a matata a feli, when I feel like him, he's only feel like a rent. Mwale anikolea usike waninyaza. Kakuli kina yashwa mashere ni ya siyara. Matata a feli, wasi muko ni vajapati ya chest. Zeni kupabi mambengo, mwajao ni kulunga kona mwali fasi na kupeli.
Ni matata ya feli, yako na kufela kweli. Ni ma pressure ya feli, muni siye fela ni kole. Enjoy. Ona fani sapi. Alu wone na nichele zaka. Enjoy. Muni siye ni enjoy. Enjoy. Muni siye na ni enjoy.
Only live once.
Only live once. Hakuna kuhima pressure ya papi.
Only live once.
Only live once. Hakuna kuhima jaga.
Aushile ushi.
Aushile ushi.
Unakuli ushi.
RCD Pasidimba, let me power.
Utwa mambengo, utwa munati mwasipika. Makuyu nyengo mogan, muziki na isia. Eyo Joshua, kapa bamba tu bamba. Sili mwasi peli chwalo. Ingelu pangali lacha. Mabwede bwede. Choke choke chokizo. King Rocks. Lay no, I gotcha. Ayo slug. Wezi jangwa isia. Baba panga my speaker. Luna lupangali lacha. Aye. Utwa munati mwamba neku ya malalu. Komsiliza kaufela. Kwasi waka koi kakani.
RCD only.
Westside Music Blog.net.